zima ibi bihebi mpindukiye umwijima aho ndi hose mpora nkubona inshuti yanjye akadasohoka ese ubu n'inzozi ndazagukanguka ngo nkubwire byose naruse ese ko nkukumbuye mbaye uwande ese hari umeze nkawe imana izarema guhora ukeye imbere ese n'inyuma Naomi Asana Naomi Asana I miss you I miss you Kucyo giye kandi hari ibyo ntarakwereka Fita gahinda umutima wenda guturika Gusa ndakomeye I won't let you down Nzakubera utari nzakutana Wakumise gona Nazanga kuhome Aho ndi hose mpora nkubona Nshuti yanjye akadasohoka Ese ubu n'inzozi ndazagukanguka Ngo nkubwire byose naruse Ese ko nkukumbuye mbaye uwande ese hari umeze nkawe imana izarema guhora ukeye imbere ese n'inyuma Naomi Asana Naomi Asana I miss you
Diyanga gukunda diya bandi banje diya nzakujyana diya
magukumbuye
diya ndagukumbuye diya guna kureze
Rwanda
no yikunda yita ati don't kuko mu buzima ni rwo rukingo rap yarabuze Rwanda ngeshyigikiri injyana uyikunda yita ati don't kuko mu buzima ni rwo rukingo
DNA
Ma oruki bebe kimeze guri
cyane nuko nari meze pe Okay ifoto wayimpaye nayinyika
Inyereke da oruki bebe
bebe nago ayifata
ari ifoto Wibaruki
nakubereye cyane
norire Ah mayi muzangurira marinette we